Black Market
and
Records. Yeah.
This building.
Black Market Records.
Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme. Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme. Ati bora nisiseme.
Ile napenda madem Johnny Kesi. Vita daily na my boys, yo si freshy. Juzi nilipita na dem wa her bestie. Akanitajia popo, they try to arrest. Luku ni ya mtungwa na ya mall. Mini mbigi misi small. Wanangojanga ni fall yani. But niki rise, mindo si mamanga tall. Kako lonely, yo ni call me be she free. Yo to my more money. Let I'm steady kasido. Si force, no ni grow. Ni process more, ni most. Yes, I'm a boss, cause they call me boss Ligizo. Of course, when you arrive, ni posh.
Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme. Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme. Ati bora nisiseme.
Bora asiseme, wife mpige vita. Starehe ndani ya kazi kula pongi lipa. Yatasema juizi inche siyo centimeters. Jugo hiki jiji yondo reason wa minasifika. Swali what are we, mimi spati picha. Kwa mtaa zako riba siyo fresh barida. Usha wa show mechi mindo teacher. Usha ni post study kule insta. Uya kayang kondani center kayaya. Utani, utani tangaza na guaya. Manzi na wengi kama peje za high flyer. Mami chunga, chunga maboy wanaitwa Brian.
Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme. Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme.
Ati bora nisiseme. Niko na ngeos kila place fornication. Kilimani Parkland pin location. The only thing you wanna take ni attention. And my intention ni kumkula na kutoka sisi kaa nimechoka. Kenzo fala mingi au mbena mtoka. I kula one time, misi easy two time. Nina shiga kubwa na yangu ni ulele. Se zingine hata na shangia men. Vile na wapiga na sichoki. Se zingine hata na shangia men. Hadi in my head.
Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme. Nashukumu kwanga lele. Your design flani mupanda madenge. Painting kejani kwangu kadere. Hakuna chali atanipea bora nisiseme. Hadi bora nisiseme. Nisiseme.